baba kole debinji baliwa bakole debinene muliwa muye musemi kono tujibale waliwa batajirina terimu kisa mutono kumsi bulichimunda bachabei wabanga tona kutuka waya wandiba dosinza tewera bira mukama byakuwa debye binji tewera biranga sima mukama tewera bira mulio mwamu pimiranga bwayagala kubanga yamanyi manya masone bwakuwa manene tegayi watulo ebyo bugaga byofunye wano kunsi ebitalina lina akuwadde nakukusobulamu akufudo wetendo wetutumu laba ebitibwa byofunye okirabangi abalala bye begomba mukama bikuwadde tewera bira mukama byakuwadde bye binji tewera biranga sima mukama tewera bira mukama bakoledde binji teri mukisa mutono kunsi gwe gwawadde nakusobulamu gwe gwayambye nakumiriza dde okuwa obugagga n'emmeeme ematira teri mukisa mutono kunsi teri mukisa mutono kunsi tewera bira mukama byakuwadde bye binji tewera biranga sima mukama tewera bira